sitaki zamani machozi kulia. Na leo hii nakukumbuka moyo wangu unalia. Ulipenda tujibizane mbele majirani sipomboga. Tena ukapenda tukibizane penzi likakufa ukaroga. Mami,
nisha choka pendo lako.
Mami,
kupendi nena zako.
Mami,
kupendi nena zako.
Mami,
sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Pieces then breaches na kisses ikabaki kwa the richest. But nisa cause I know really is rare but fake is everywhere. Nakumbuka nilikuita sweeter names. Nilipenda sana kukuita sweetie honey sugar but at long last kukanacha na diabetes. But baby kunikataa, hiyo ilipasana mafikira. Najiona sura nzuri sana kuliko Zari, labda Shakira. But unasema kunikataa uninikataa ti julukwa bikira. Zono metembe kila mitao mekuja kwa mechaka. Aviri shusha kwa birika. Ukadangonya na matajida kwa kupea mangiri. Hadi ukanita fisi. But good news ni kuwa nipata kazi kwa KWS.
Mama, ulinitesa sana. Sikupendi mama. Ulinitesa moyo wangu. Baby. Na 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 na. Oh baby. Minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Wailai, iliuma sana liponi achana customer kia wa safari kwa makinita. Dear customer, you have to pay your kwa jahazi na yo kwa ndo ilikuwa kwa kapigia sponsor. Aisiwa kwangu sina kale na niweni ilishi kudate. Then ukatoka na mlango ya nyuma hato kukumbuka kuna gate. Ulipromise kuwa utakuwa mshumo ukae kando yangu. And then ilishi kujinyima ndo upate credit ya kubaibando sujikuwa kunisha data. But our love ukakanyaga kama soul ya bata. Aisiwa na kuhata but sitamani kukupata. Nimekuwa mtu changanga ngo kila siku ningababu na bukuru. And life imekuwa farasi na safari kukuru. Niko zile za moro, wapi ndom, zangong, tuziwashe tupaki bilitong. Jioni niki kosa mkate ulipenda sana kujamna. Nilishi msitu kuchoma makando ukule. Kumbe nikitoko unapigwa kuni, that's why ulipenda sana kubonga gas. I think nilikupata ukiwa loose, that's why ulipenda sana kukazwa. I guess ni hiyo chakula ya kibando ilifanya ukatoka mbio. But sahi nishanunua kitanda astalalia tena masikio.
Masikio, come prince, the poet of Betty, what's up?
Sorry, minasema bye bye.
Sorry,
nishachoka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nishaokoka waila.
Sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nishachoka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
ukoka waila.
Bono lipenda ma sponsor ama jua kuna rangi ya dao. Ukaniacha jusiku wana doo sai nimekuwa songo si. Uliniacha nikigrow mashilingi kwa kichwa. Haukuni show love ulipenda sana kuwa modi kuliko awori. Na kudete maloya ndomi ukani judge. I thought I was right vile nilikupenda nao mbono ukani left. Nilikamuna ring ya wedoka dinda ukisema I'm kidding so utaki utoto. Haukujua love ni nini unezaje date mwizi na askari. Usha fedu tamu kabaki chai bila skari. Ateshimu ulikosa. Via molo kumpa yake ulipena tu ya Kaisari. Kwa mbashu kukosa. Na kupanga rumba ya kukata na shoka.
It's over, sorry.
Sorry, minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Sorry,
minasema bye bye.
Sorry,
nisha choka waila.
Sorry,
penzi futa naika.
Sorry,
nisha ukoka waila.
Sorry,
mina
unasema bye bye.
Sorry,
nishachoka waila.
Sorry,
benzi futa naika.
Sorry.